DutchMsafi.com.
Mengi tulipitia, pitia. Mini kapuzia, puzia. Mengi niliambiwa, niliambiwa. Hila nikayafumbia macho. Yanachojua kuniacha peke yangu. Yanachojua kumiza moyo wangu. Yanachojua kuniona peke yangu. Anachopenda kuniona nalia mzangu. Mi siweza ngalia talenga kalenda imesha chanika. Ya mwezi arobaini na leo imesha fika. Yeah, kwa watu anapenda sifa. Anasema yule so mtu wangu. Leo nimekuwa kiwa wa mapenzi. Kila naimpata simuwezi. Mina mpenda ana nifanyeo shazi. Yana niumiza sana. Basi moyo simamisha nishuke. Kama utaki basi sema niruke. Basi moyo simamisha nishuke. Kama utaki basi sema niruke. Yale ulionifanyia nishasahau. Sasa nimepona kidogo miangalau. Vile ulivyonitesa nishasahau. Sasa nimepona kidogo angalau. Nishasoma vitabu kulasa. Nishakalishwa chini na babu na kaka. Wamenisha unitafte pesa mapenzi nitakuta. Kama mwezi na jua lilikamatwa. Siweza ngalia talenga kalenda imesha chanika. Ya mwezi arobaini na leo imesha fika. Yeah, kwa watu anapenda sifa. Anasema yule so mtu wangu. Leo nimekuwa kiwa wa mapenzi. Kila naimpata simuwezi. Mina mpenda ana nifanyia ushezi. Yana niumiza sana. Basi moyo simamisha nishuke. Kama utaki basi sema niruke.
Basi sema niruke mama.
Basi moyo simamisha nishuke.
Banda was a star. Talwa she was a star. Mwanangu Sabi mtupisi was a star.
Wajina Platinum was a star. Bakayoko Busha family. Manager da boy Budi K. Saidi Kesi. Mwanangu Jose was a star.